year, man. It's the time of the year. That Zagwe came master. Nani. Classic. Oh, yeah. Oh. Native rhythms is beat. This time, Nkhuluma ngegazi. Nkhuluma ngobhedi. Nkhuluma ngamajimbuzi amakruga. Ngiyaphakamisa kuphina kuphi. It's that gas love, gas. Ongalithole noma ikuphi. Okay, yazi, lalela. Ploma la, ngitsukudlela ngindaba zikazi. Sivuke kuseni wonke umuntu athathe direction yawo. Ezenkunzi ezonodwork ezingesihantela isibani. Nalezi zami ezibuthundu kodwa utshwala ziyakuhlaba. Noma nganyanya, deep down uthando luyabila. Namajimbo samaningi angangifela amakliwa. Namakrutman angikhuthaza ngedalma string. Ngikhereshe emqondweni ngilahlele ephepheni mangisipitha. Nothando lwabathakatha bangifisele okubi. Nabangayithathi kabi mabangibuyise ngavuka. Ngakhula ngabona ibhushi inqola sijeke itafula. Ezinye sikutha kwikhona zigebhele maphuma. Angazi noma ngibe worried ukuthi igasi liyaphupha. Nine ngagcina ukubona igushesha spin i-tight shoe. Khala amafleki rap irathuka kusho isibhansulu. Ungathuki shy round and see the love in my group. Gasi la for amaduka span imini nobusuku. Amukele inyuku marong bese dedela amagroup. Of course let umuntu buka ungathi hata nomnuku. After all your brother like mina kubuntu. So I got love for my sisters igasi gasi. I got love for my chibos igasi gasi. Gas love for the strats, gas, gas, gas love for the pillar and parents, gas. I got love for my sisters, gas, gas, gas love for my chimbos, gas, gas. I got love for the strats, gas, gas, gas love for the pillar and parents. Ngibathanda manginemali ngiphakathi kwala bantwana. Bathi ngiyahlanya mangibaphontisa luthande nginani. Inhliziyo zabantu angeke uyihlambe ngevali. Ingakho nginye ipeni bleed you ink ngibhale ngegas. Nothando labarufu amadladla kubathula itrans. Nalezi qabula ibhaba ngale mali yamatrans. Nginabavukele ukuhlala erank badlulisa amadyama. Nginabajulukela imali yerank bakhulisa iy'ngane zabo. Ngithanda la makakapana pushi wethu ebag yami. Namakruga mesigcibe isidumba shaya isidudle egraveyard. Enyanga khona ozokuhlohla nozokutshela amabhela. Kubilezi kwara for week isandezi again. And vele kunamajita namasister ezwana nabo. Sitobona machitheka igazi labantu esibathandayo. Still isikangama asikhalazi shishulu kashaya. Asizwani nokuhlupheka sigcwala isitrato sihura zisibane. Nalezi zinganabajethi spend imali zinganani. Nalezi ezinganalayisensi kodwa sidayisa iplani. Wena ugezele endishini ebhavini nomishawo. Sazothola neshibhini eklabhini oredawni. So I got love for my sisters igasi gas. I got love for my chimbos igasi gas. I got love for the strati se gasi gas. Gasi love for the pila ngaphakathi gas. I got love for my sisters igasi gas. I got love for my chimbos igasi gas. I got love for the strati se gasi gas. Gasi love for the pila ngaphakathi gas. Ngithanda nama street fights lawa khipho makhelwane bekhuza. Ngapha bebonda ngoba kuthama ondindaba. Ekhoneni moshi ngaphesheya zi chicken dust. So zinokushaya one two cool is well eqinisa ukhanya. Nalezi zishaya ubia deal uthenga igesi singadeli. Ngithanda umphakathi ukhanda iforum uthedi ugebeni. I'm never afraid so ringa ngamajita besteel. Nozulu gqirha ukhumbula iprize mawuphuthuma ukugqirha. Nenkinga ezi snacks ezenza kuthukuthela igazi. Thina masikhala bekha basula inyembezi zwaphansi. Enough is enough mangihambe ebusuku akumele kube rough. Kumele umhlunte oluthathe ukufipe emakhulule esilangane. Ngikhule namachera tough acabangele sisawo. Looks last man at first fucking jaba zothanda. Ekhaya benza kulale kudliwe mabefithi zimpane. That's why he out here warning amithisa abangani. On the other side namasister akele zingwane. Now esibone lidakusasa nesibhendi imali yami. Angeke silahlane so jacky from the end to the start. After all your sisters your sister no matter the blood. So I got love for my sisters igas igas. I got love for my chibos igas igas. I got love for the stratis igas igas. Gas love for the pila ngaphakathi gas. I got love for my sisters igas igas. I got love for my chibos igas igas. I got love for the stratis igas igas. Gas love for the pila ngaphakathi gas. I got love for my sisters igas igas. I got love for my chibos igas igas. I got love for the stratis igas igas. Gas love for the pila ngaphakathi gas. I got love for my sisters igas igas. I got love for my chibos igas igas. I got love for the stratis igas igas. Gas love for the pila ngaphakathi gas.